Thanks for listening to this Arrow FM podcast, brought to you with the support of New Zealand On Air.
Ana reira, tēnā tātou. Hara mai, e tama, whakaputa iā koe, ki runga te tūranga matua, mārama te ata I take take nui ārangi. Hara mai tātou, e ngā nui, e ngā rahi. Koutou, te hunga whakarongo. Kia tātou, welcome to Kahurangi, our kaupapa Māori, podcast that we have in our region for our two iwi, for Kahu is Ngāti Kahu Ngunu, and for Rangi is Rangi Tāne. So nei rā te mihi kia tātou. First, just a few pānui. So we have te ohaki o Paurapo Tangaroa on the Sunday, the 16th of March, starting at 10 o'clock down at Te Ropiha Pā or Queen Elizabeth Park. And that's a day for our kids to remember the ohaki and the kōrero that Paurapo Tangaroa left for us. So that's a in its second year, happening again on Sunday, 16th of March. Our next one is for our taonga, our treasure out there, out at Pūkaha. That's the Canopies for Conservation. Big kaupapa out there for our conservation and taonga, and a good chance to meet up with our Pūkaha whānau out there. That's happening on the 29th of March at 4 o'clock. So a good kaupapa to go along to and support our conservation mahi that's happening out there. Also, this weekend, there is Ngā Kai Māori Tuatahi o Te Motu, ki Hurunui o Rangi. Me ngā mongarangi e toru tēnei kaupapa, e haere ana, nā reira koutou, kua utua, ki taua kaupapa, pai te rongo, ki taua rangatira, no tūhoi tērā, e whakātū nei, e whakaako nei, I ngā mātauranga I mōhio nei ia, mō ngā kaituatahi o ngai tātou. Nō reira, we have a special guest in today. We've been hanging out for this one, and to get back onto our kaupapa for our rohe, and again, this kōrero that Matau Mike Kawana had put together for a wānanga that our people here have been a part of, and our guest too has been a part of. So I'd like to welcome Herewini. Tēnā koe e hoa.
Tēnā koe e hoa o tira. Tēnā koutou. Te huna e whakarongo maina. Tēnā tātou I nei. Tēnei kaupapa rangatira. Mihena kia koutou. Kia koe e sana. Nā kai whakahaere o tēnei kaupapa rangatira. E ngā nāne ki te tiaki, ki te manaaki, ki te whakaputa I e nei. O tātou kōrero tuku iho. Kia ora tātou.
Kia ora. Ai, tēnā koe. Ai, me te mihi anō hoki mo tō tāinga. Whakawāte ana I a koe. We all know that people like yourselves and in our rohe are quite busy with all types of different stuff. So we thank you again. Engari, e hoa, whakamōhio mai. Ko wai koe. And no te hea marae koe. Kia ora.
Tēnā koe, e hoa. Ko Hiriwini Amundsen, tōku ingoa, I tipu mai a hau I te rāturanga wāwai ōku I Papa Waimarae. Koe me pēnei pēr te kōrero, ko ōku haku I te warerapa, Ngāti Moi, Ngāti Muretu, Ngāi Tahuma Kakanui, ku hononga ki angai, Ngāti Hinewaka, ki Ngāti Hāmua no hoki no reira, ka tō ngā marā te warerapa, he warai ōku, engari me pēnei pēr te kōrero ko Papa Wai. Te marae I tangata ia hau, I tipua ia hau, mareira koe rā. Mo te wāne, saka tētahi waku tino kāinga. So, my name's Herewini Amundsen. I whakapapa will connect to essentially all the marae of wareira, like a lot of us do. But I spent a lot of time in my childhood, and still do spend a lot of my time now at Papua Marae. For those of you who may not know where that is, it's about 3 kilometres to the east of Greytown, and one of the main hapū or sub-tribes for that marae of ours is Ngāti Moi, Ngāti Moi Te Ao. So, kia ora tātou.
Oh, kia ora, tēnā koe. The kōrero that Matua put together, we've slowly gotten through it, those of you who've been listening to this kōrero. It has been a while with all the different kaupapa we've come up with, so we might take it from the top and you'll hear the kōrero for these hapu and areas that Hiruwini is a part of, Nareida. Ka pē nei, a ka tere nei taku rere ki runga I te mā hora hora, me te whānui tanga o te whenua ki ngā kāinga wai wai ōku tīpuna, me timata au ki te toka o tōku tīpuna a kupe, ka mātaki taki atu, ki waho ki te moana, ki wairarapa ki tai, ki wairarapa ki uta, ki te kawakawa, ki te wā ine ine, ki te wai whero, ki te wai harakeke, ki te raparapatanga o ngā kanohi, ki wairarapa moana te karu o te ika e horana ihe. Ka tere tonu au ki runga I te tatau paunamu o remu taka, ka te tiro whakatau iho, a ki te whatarangi, ki mātangi, ki te tarata, ki te wharapapa, a ki pōtaka kura tāwhiti, ki kai wai wai, ki paitū mōkai o tauira, a ki tau whare rata nui, ki tau whare rata iti, ki tau whare nui kau e tere tonu ana. Tahuri au ki te rai tau mataranga, O aorangi maunga e tū tōtika ki runga I a kaupekahinga, ki a waihinga, ki te whare o tūpai whakorongo e wānanga, e aroana ki ngā hauariki, ki ngā hau nui e hau nei I te mihi o Ngāti Hinewaka, o Ngāti Rākai Whakairi, o Ngāti Rongo Mai Aia, o Ngāti Hikawirae. Rere tonu au ki Ngari Ngari, ki Pukengaki, ki Hupe Nui, ki Papawai Marae, ki Papawai Tangata, ki ngā whakapakoko, E aroana ki roto, kia tau atu te hurumanu, te rongo mauri, te rongo taketake ki roto, I te tangata ki runga ki te whenua. Ka tūtū te puehu, ka paua te tokotoko o ngā kākā waha nui, o te kotahitanga, te paremata Māori, o rātou mā kua ngaro ki te pō. Ka waiho tonu mai ko ngā kohi ngā kōrero, nā te rōpū tāne nui ārangi, hei rau tike tike, hei rau tūturu, hei rau iere, o te whā iti, te whā nui, te whā rahi, o roto o Ngāti Pateika, Ngāti Kauihi, Ngāti Kahukura Whitia, Ngāti Mure Tū, Ngāti Tauiao, Ngāti Moie. Ana, ko koia. Ana, ko ngā kōrero e mōhio nei mātou, mo taua kaupapa, mo taua marae, tainoa, ki tērā o ngā pito, o tō tātou nei rangatira e hono mai ana. Hiruwini, anei, ko ngā pātai me ki, mohio ana mātou ki etahi o ngā paku kōrero, engari, hono mai koe ki te whakamārama ki a mātou, te hunga whakarongo, ki ngā mea pai, ki ngā kōrero, kātika, ka mohio nei I a koe, mō tēnei o tātou nei marae. Nā reira, te papawai marae, kōrero mai, me pēhea, how do you say papawai properly? I've heard different ones, papawai, pāpāwai, he hanga kōrero e mōhio nei koe?
E hoa pātai nui tēnā, e tika ana kia timata tātou ki tāua pātai, te mea koe rā te ingoa o te kawana ke o te marae o te wāhi e tū anu nā whare, engari o te whenua. I tipu mai ahau me tēnei whakahua, papawai. So when I was growing up, it was papawai, and the kōrero behind that I was given is papa, is a shortened abbreviation of papatuanuku, meaning the ground. Wai, we obviously know, is water. And so the kōrero that I was given is that it was a name that reflects and that speaks to the large amount of waterways that are at Papawai. So if you go down there now, he mahanga awa, he mahanga awa iti, manga iti, and there's also lots of swampy wetland areas at Papawai, and there are also a number of underground streams that a lot of our kāinga now connect their bore water systems into. And so Papawai, as a name, reflects that element of the environment down at Papawai itself. So there's also people who sort of accentuate the Papawai. And so I think that has sort of grown out of an intention to help our non-speaking, non-Māori-speaking friends to not shorten it to Papawai, but to really accentuate and pronounce the A, so Papawai. He anō, koe ranga kōrero e mōhio nei ahau, arā anō e rā atu kōrero, nō reira kāore mō te takahi, kāore mō te whakahe, engari kia okune whakaro e hāngai ana e rā kōrero ki te taiao o tō wā hira.
Oh, ka pai. He tūnaki awa mangara?
Ai, he mahanga atu nei awa. Mahanga atu nei. Mangarara, ko mangarara te manga iti, te awa iti, e rere ana i muri tonu i ngā whare o te marae. Ko te ingo ko mangarara, ka rere a mangarara i tāra rua mauna, ka rere atu ki roto wai o hine, ki roto rua mahanga rā anō ki karu o te ika Māui. Te rā awa, he kāinga, he maha ngā kāinga, kāinga tuna i roto i tawa mangara. Ko te tahi tikanga a mātau i enei wānei he tiaki awa tuna, no re kua rā huitia te nuinga o te rā awa. Ko tā mātau he whānga i ngā tuna, kia kore ai awa tuna e ngaro.
Ka pai. Oh, kaupaparangatira tēnā. Tēnā koe mō e nā kōrero, e nā whakamārama. Ko wai ngā tupuna e rongo ana mātou mo tēnei rōpū, tāne nui ārangi, te paremata Māori. Ko wai ngā tupuna o Nehera, kamutu, he aha hoki o rātou mahi?
Atai pai tēnā e hoa, atai nui. Me pēne pia te kōrero, Papuai marae, he marae ahurua. Ne, ahurua e hono, hono ana Papuai kia o Taiwa iwi erua. Kia rangitāne, kia Ngāti Kahungunu, no reira. So, in English, Papuai marae affiliates to both of our iwi rangitāne e Kahungunu. I mua i te tāinga mai o Kahungunu o Ngāti Ira i roto i te wararapa iko nei ke, a rangitāne, a ngai tara, a me era tipuna iwi, tipuna o tātou. No reira, ko tētahi o ngā tino tipuna o rangitāne, o Papuai, ko tōna ingo, ko Tauia, ko te iau koe te rai mō Ngāti Tauiao, he wahine, he māreikura. Koe tētahi o ngā ingoa tipuna rungunui o rangitāne i Papuai, i mui te tāna mai o Ngāti Kahungunu. Ka tahi, ka haramai a Ngāti Kahungunu, e rā kōrero e rā, ka waiho e rā mo te wāne, engari ka haramai ngā tipuna e nei me tūmai te uru, ne me pātika. Ko pātika, moe, pātika te tahi o ngā tino tipuna kahungunu moe kia tau ia. Ko tāna whanaunga, ko tūmai te uru. Nāna te karanga atu kia pouri, kia nukuma, ki e rā tipuna o ngā tika hungunu o te matawa Māui, kia haramai ki roto ki te wararapa, kia moe, kia rā te whanaunga o ngā tirangi, o ngā orangi tāne. Ko tūmai te uru, e noho aia, i Papuai, te taha o tāna whanaunga i a pātika, me te wahine o pātika o Tauia. Te tahi o ngā wāhi i Papuai, ko whakaingoa tia ki te ingo o ngā kuhā o Tauia, kuhā mo hana tātou, te wāhanga, e wanganui ngā waiwai, ko te kōrero ia, ko te katoa o ngā uri o Papuai, i puta i ngā kuhā o Tauia o te rā tipuna o tātou. So fast forward a little bit, that's sort of the origins of the amalgamation between rangitāne, kahungunu, the uri of Papuai come from. If we fast forward hundreds of years, we get to the Papuai that we know now. And the Papuai that we know now is the community, but it's also the marae. So Papuai is not just the name of the marae, but it's also the name of the wider area, the village. And that block of land was kindly gifted by a tipuna called Huani Rangita Kaiwaho in the mid-1850s. To be a place for marae, not just for his whānau, but for all the uri of that area. So before Papuai is what it became what it is now, there were a number of whānau, utanoa, i Pēnui, Pukenaki, Tainua ki Paitu Mokai, and so Papuai became sort of a central hub. And a lot of those hapū, Kaukura Whetia being one of them, sort of decided, okay, we're going to, you know, whakatōpū ia tātou anō ki Papuai. So te tahi o ngā tipuna rongoni me mihi e a hauko ko Wānirangi te Kaiwaho. Nāna ngā te praka whenua i ki homai, he wāhi kia tūai ngā whare, i e nei wāne. Tainoa ki tērā kōrero āwe hoa mo te komitu tāne nui ārangi. Ae, tika ana, he rongo nui, mohio te whānu te ane ngā ene kōrero mo te pāre mata Māori. Engari me kōrero e ahau, te mea he kōrero whakahirahira kua mō mātaua mō te warilapa, engari mō Aotearoa whānu. No reira, ko papo ai, marae, tētahi o ngā wāhi tū ai, ngā hui te pāre mata Māori, tērā, kaupapa e kia nei ko te kotahitanga e tū aua hui papoa i te takiwā o te 1890s ki early 1900s no reira i noho ko papoa e hei kāinga o te kaupapa o te kotahitanga o te kāremata Māori mo auatau ko etahi o ngā tino kai whakahaere tino tipuna o te tau kaupapara ko te tipuna tamahaumahupuku i noho a tamahaumahupuku ki te tūranga pirimea o te kaupapara mo te tahi wā ko e rā tipuna Māni Herarangi te kaiwa ho ngā tuere me tana tama ki ngā tuere he maha ngā ahua kia tupato kia he mahu e ia hau te tahi mua engari ki te tōtika ngā kōrero ki te rā komiti te komiti o tāne nui ārangi me whakaputa te ingo o te whatahoro Tunui Ārangi Brown mō tangata. So, i roto i te pāremata arā i whakatūria e rātau etahi kōmiti no roto mai te pāremata i whakatūria ngā kōmiti i whakaimo te ngā kōmiti ki ngā imo tawhito no reira ko te ingoa i whaka i uisha ki rongo ki te komite aroana ki ngā mātauranga, ko te ingo o Tāne Nui Ārangi, te mea ki tō i ngā kōrero, ko Tāne piki ai ki ngā rangi, whiwhia i ae ki te o te mātauranga. Nā, ko ngā mahi o tō komite rā, he kohi-kohi i ngā kōrero, onehera i ngā kōrero tipuna, he kohi-kohi i ngā puka-puka, o tō mai ngā whāna, he whakakotahi, nā, he tiaki, he manaaki, he hangarautaki, e kōtika hore ai au mātauranga engam. Nō reira, koetahi o ngā tino puka-puka, mohi o te whānui te ane e nei, wāne, i kohi ai e rātau, ko ngā tuhinga a te mātorohanga. Nō nā ka noho hei ruānuku i oto i te whare wāne mo te hautawa. Mēra atu, etahi atu, kōrero, tawhito, kohia ai e rātou. Niniwa i te rangi, koea no tētahi o ngā tino kai whakahaere o te pāremata Māori te wā ki ai. Ae hoa, he maha ngā tipuna.
He maha.
He maha e hoa.
O tira e hoa, ka tae e koutou, o kei a koutou, Papawai mā, tonu e nei kohi kohi ngā kōrero, puka puka rānei, e koi koi nei e tawa rōpū, tawa ope o Tāne Nui Ārangi. Kia koutou tonu e rā puka puka?
Kāo e hoa, engari ki taku whakapai kei ngā tari tiaki puka puka o te kāwanatanga aua puka puka e noho ana kei archives kei Alexander Turnbull me aumo mō tari ngā kape e noho ana, engari kei te upurangi e tahi o aua kōrero.
Pēhea, he mea anō, engari, pēhea tērā kua kite au Percy, ko tōna rōpū, he rōpū nui, you know, ko ngā tangata ia wara pēra ia Elton Bismar i kohi e nei kōrero te Polynesian Society. Ka puta mai hoki e tahi o ngā kōrero o ka uiui a Pusima ki tēnei rōpū a Tāne Nui Ārangi?
Ka re te tino mohu mena i huitahi a kanohi a Percy ki tēnei komiti, engari mohi o pai ana hau ki tau pukapukura, te pukapuka nā Percy Smith. He rau e tau pukapukura, he rau e mi pānui mā tātou i ene wāne, engari ko taku kupu whakatupato, ko te mahi a Percy Smith, pene pete kōrero, tangata reo Pākehā anake, tangata mātauranga Pākehā. Ko tāna mahi i te wā iaia, he whakakotahi i ngā pukapuka a te mātorohanga a te whatahoro tōna ruarau i roto i etahi pukapuka e rua. Nō reira kare kore, ka mahue i aia etahi ngā kōrero, etahi o ngā kōrero, ka tāpiri mai ngā kōrero pai ki aia, ngā tāpiri mai ngā kōrero māramāna ki tana hinengaro kaitiana me tana hinengaro Pākehā, Bell Pākehā tō wāra. Nō reira, kia tūpato ki ngā kōrero o roto, engari whakamahia i te mea he maha ngā kōrero o roto he pai, engari. Ara e tahi tangata o te ao mātauranga ka whakahe mai i ewa pukapuka rā. Engari, e hara i te mea no o tāu e tipuna te he, nōna te he i te mea nā ana i kuhikuhi rato i ewa pukapuka e rā.
Ka whai. O rawe. Ai, pata anō. Nā, ko tai, moi o tātou, he marae rongo nui, me ēnei kaupapa, nā ka tai, he kaupapa nui ki tō tātou nei rohe. You know, ka te tiro tōtika ki a papawai marae. Nā reira, he ko kite mātou i ngā, you know, ngā mea no te kāwana e haere ana ki reira i ēnei tau kua hipa. Engari, you know, e ka tai hoki mai etahi o ngā rā waho, ka tai hoki ngā manuhiri, ia te wā ka tai he manuhiri, engari. Ko taku pātai, he mea, he tikanga motuhake tā papawai marae, tā koutou o Ngāti Moe, e rereke ana kia e rātu o tāu marae. Ki te wāra rapa, he mea rereke, e mohio ana koe, i ēnei rā, o nehe rā rānei?
Ai, pātai pai tēnā, e hoa, me pēnei te kōrero, i ēnei wānei, e hara i te mea, e tiro rereke ana, a mātou tikanga, a mātou kawa, ki a etahi, ke ngā marae o te wararapa, e ahua orite, e ahua orite. Engari e rua, aku kōrero mō ngā rā o Onga, hangai ane ene kōrero ki ngā wā o te pāremata Māori. Ko te kōrero tuatahi i te wāia tamahau mahupuku, nō reira, i roto i ngā tikanga pōhiri, ngā kawa pōhiri, mohiona tātou, ne? Ko te mahi tuatahi, ko te wero me te karanga, katahi ka whakaeke mai te rōpū, katahi ka rere ngā kōrero, ka waiata, mutu ana ngā waiata, pakotahi atu te ope ki te kai. Nā, i te waia tamahau, karekau he motoka, karekau he aeroplane, nō reira, ko ngā ope ka tai mai i ngā tōpito katoa o te aroa, ka hara mai, he roa te haerenga i o wāra, ka tai mai ai rātou. Nō reira, i whakāroa tamahau i runa i te wairu o te manaaki, i te tokaora manaaki. Kia hara mai, ka tai mai ana ngā rōpū, ki te waharo, ki te rōri, ko te kai te mea tuatahi. Ka whakamātāmua hia te kai, ka kai te rōpū, ka tōtika te rōpū, ka tōtika te whanakai, ka kai rātou. I te whakāora manaaki, and i aru i tērā he rautaki, tā tamahu, ko tana rautaki ka mea atu ia ki ana i rāmutu, ko rātau ngā kaimanaki, kaitunukai, ka mea atu ia ki ngā i rāmutu, ki haere ki te kōrero, ki ngā manuhiri, ki te kōrero mō ngā tino kaupapa, ka tahi ngā i rāmutu, ka hoki atu ki a tamahau, ka whānga ki aia ngā kōrero, ka mutu ana te kai, ka tū a tamahau ki te kauhau, en kua kōrero ia mua o kaupapa, en ka whakamiha o mai te manuhiri, mohi o kē tēne tangata ki ngā take o te wā. Anō rea, koe rā te tahi o ngā tika ngā rereke, ngā kawa, rereke motuhake o te marae tō wāra. Tētahi atu kōrero e hāngai ana ki tō tātou tipuna ki a Neniwa Itara. Mōhio tia whānu tia ana tō kuia i Aotearoa, he kuia mā Reikura, he kuia Tapairu, he wahine toa, nui tōna mana, i tino tohe Niwa ki ngā tāne, i te wā ki aia, tētahi o ngā kōrero. Hia niniwa ki te tū, ki runa i te marae o papawai, hei kai whai kōrero, kāore I whakaitea e ngā tāne, katahi rātou, katahi a niniwa ka ki atu ki a rātou. O ngā mea, ina ngā kōrero ki a koutou, kei a hau au a kōrero, ngā mea ka tae a koutou, ka tae ai a hau, nō reja katu, ka tohe, ka tohe mo te whakapapa mō ngā kōrero tuku iho. Kāre te tahi puta. Katahi ka, you know, e aki ngā kōrero, tōna ko tahi rā rātou e tohe ana, katahi niniwa ka puta ki waho I te waharoa papuai. I te waharoa papuai, kei reira a rongokako, tāne a rongokako I runga o te waharoa. No reira, ko tā niniwa mahi, he piki ake, he peke, kia kaua ia e uru ki raro I te mana o te tahi tāne. Haere o runga o rongokako, peke ki roto ki runga, ki roto ki te ātea, haere ki roto ki te ātea. I... kia kōrero tia e ahau. I tū a niniwa ki mua I te marea, I tiki ne e ia tētahi ipu. I mahi ia I āna mahi ki roto I te ipura, mahi mimu. Katahi a ka tango mai te ipu, ka pēnei, ka enu mea. Ka uwhia ki runga ki ae, ka ki atu ia ki ngā tāne. Mahi a mai tēnei mahi. Ka tāia koutou e rā mahi. Ka whakai ngā tāne. Oh, nā, ka papai tōtu hei kai kōrero I me e nema rai. E nui ngā o te wā, ka kata mai ngā tangata ki au kōrero, ka kata mai ka e ue ahua. Engari, he tohu o tāna ū ki te kaupapa, tāna whakapono ki ae a no, you know. Nō reira, he tikanga pere motuhake te rā urunga I tō tātou mara o Papawai, te tū a te wahine. E hara I te mea ka whakaetia noatia, engari e hara I te, it's not a foreign thing, kia tū te wahine a runga mo o Papawai mara.
Kōia. O kapa, me, wow. Wahine rangatira, ona whakaaro, ona ū ki te kaupapa ka tika, kia mahi pēnā ai ki ngā tamatāne, o te paipai nei. Me te wero, kia pērā ai. E nā katoa koutou te mahi tēnei, ka wehe. Engari, kore kau, haere tonu au ki rotu aku mahu. Rāwe. Pai nā kōrero e mau ana I a koe, nā te mea, katika, ko koe hoki te hiamana o tō tātou marae hoki, ko koe tērā?
Ae, hoa, noho ana hau ki tāua tūru, te nei wāne.
Rāwe. Nā reira, me pēhea, me taku mōheo, hara tēnā I te mahi māma, aha koa ko wai, aha koa no whea, aha koa ko te hea marae, ko te hea o tūnga, ki roto I ena poari me ki, engari, hei hea mana mō tō tātou marae. Hea ngā taumahatanga o Papawai, e hoa, mina katoa e te ki, nā te mea, mōheo, mātou nei e ahua piri tonu au ki tō tātou marae o te ore ore, mōheo, hea wangawanga tā rātou, engari, ka manaaki tonu. I ngā manuhiri, ka tiaki tonu I ngā kaupapa, ka huakina tonu I ngā kuaha. Hea o kōrero, hea o kitenga, I a koe noho ana ki te neitunga.
Tika o kōrero e hoa. Tēnei mahi te mahi marā e arei te mahi māma. Mahi whawhatiko I ara wikene mai, hararei mai.
Kore utu mai.
Koea, kore utu mai. Tika. Hoi anō, e pēnei pēr tuku I kōrero. E tangata Waimari e ahau, I te mea I whai whare tōku māna, rāuku tōku pāpa, I Papawai, I tiku mai ahau, I ngā rekereke o ōku kaumātua I reira, I tiku mai ahau, I te ramara ōku, I runga I aua whenua rā ōku. E hara I te mea, he pērā te Waimari e, o Otawa whanauna, a te nuinga o Otawa whanauna. Nō reira, he wero nui te rāhuatanga, te nuinga o tātou whanauna, o tātou uri, e noho ana ki wāhike, ki taonike, ki ki whenua, ki pōneki, ki tāmaki, ki ahi tā reiri. Nā reira, wera tētahi wero kaua mā papo ana ke, engari mā ngā marae puta noa o te roa. Me pēhea te tōtō, me pēhea tā tātou, tōtō mai i ērā o tātou whanauna, noho ana ki wāhi ke, kaua mō ngā tangihana ana ke, engari mō ngā kaupapa, kaupapa ora, mā reira ka ora ai o tātou, mā rai. Kare te mōhio nāwai tēnei kōrero, engari ākua pēnei ana, you know, ki te kore he tangata ko kore he marae, you know, ko kore te marae mō reira, ko te tangata, mā tangata te mea nui ki a hau. Tātou katoa e runga ana i te rāwero, he uaua te whakamahi i ngā kaupapa, i te mea ko te mingo, tātou whanonga no ana ki wā ike, mō reira ko e rā te wero, e hara i te mea, kei a hau te whakautu, kei a te wero, e mani he wero, you know, mō ngā, he wero, haere, e kore tēnei wero e emuti, kore tēnei wā.
E, ka pai, e, tika tau. Mata tangata e whakamahana nei i o tō tāwa whare. Ngā whare puta noa i te whenua nei. Heha hoki, heha ngā kaupapa kei mua i te aroaro mō Papawai.
I enei wā nei, e mua tonu i te aroaro. Kua riro i a mātou e tahi pūtea, e tahi moni. E pai ai tā mātou whakahaere e tahi karahere o Māori. Kaua mō Papawai anake, engari mō Wairarapa whānui, engari ngā Papawai marae ngā putea i tono. Nā reira koeira te tahi o ngā tino kaupapa kēmu i te aroaro. I tērā tau, timata ai, e tahi kauhau, wānanga, whakapapa wānanga, kōrero tuku iho, i tū te mea tuatahi te noema, nā reira ko te anako ia ka haere tonu, aua wānanga, aua kauhau ki tēnei tau. Reira ai, koe rā pē e tahi kaupapa nui ke nui te aroaro.
Rawe. Ai, rawe. And, you know, i a tāwa e tipu ana ki tēnei rohe. Kua kite, hoki koe, kua hiki anō te taumata o tō tātou o ngā kaupapa Māori. He mea nā ngā uri o konei e tino hiehia ana, e rapu ana i era kōrero, era mā tauranga, pēra ko te reo Māori me ona tikanga. Ko koutou hoki, he kite ana i tērā āhuatanga?
E hoa, ai, tika ana o kōrero. He mihaoro ki a hau te kite i ngā tōpireanga, i ngā mea o raro iho, i ngā tai tamariki tipu ana, me tērā hia kai roto i a rātou ki ngā kai māru, ki te reo Māori. Ai, ka hoki, ka kuwhakaaro ki tō kuia, ki tōna reanga. Ka tangi te ngā ki a rātou, ne? Te hunei wepu e patua, mō tō rātou toto Māori te take, mō tō rātou reo Māori te take. Engari, he mea, me ahau e whakamiharo atu ana ki te hokunga mā o te reo me ngā tika, me tērā hia kai, roto i a tātou. Te urerapi e nei rā me, ai.
Oh, kia ora. Ai, nā, kua rongo mātou ki ngā kōrero tukuiho, ngā kōrero o Neherā, me ngā tupuna, ngā rōpū, ngā kākā waha nui hoki. Engari, he pātai tēnei mōu, i whea koe e ako ana i tō tātou nei reo rangatira, he kura i kuraina koe, mai i kohanga reo koe i hea rānei, hea konga kura kaupapa. Ai, i pēhea koe e ako ana i tō tātou reo. He reo tūtahi rānei?
Ai, e hoa, he tangata wai Māori, ko te reo Māori taku reo tūtahi. Ka puta ana hau te kōpū o tōku māma ko te reo Māori te reo tuatahi rangana ai e a hau. Ka tahi ka whakauru a hau ki roto ki te kohanga reo. Te kohanga reo Ngāti Hāngu, te tahi o ku kohanga reo, te wāhaki a te aha. Engari, kāre i taka mai te rā wai Māori o te kuru kaupapa ki runa ki a hau. Kura ana hau ki ngā kura auraki primary school, intermediate, tainoa ki te kāreti, ki te haikura. Engari, I pūmau tonu oku mātua ki te reo ia mātua I te kāina. Ko, I noho tonu ko te reo te tahi o ngā reo mātua I te kāina no reira. Ko tōku reo he henumitanga o te reo te kohanga, te reo te kāinga, me te reo oku mātua. Mutu ana te kāreti, ko tahi atu ahau ki te whare wānanga. I reira, tino ruku ai ahau ki te we te reo me aua moahuatanga o te reo. I ahau e tipu ana, he we nohi nohi ana ko te reo. He reo kōrero noe, ka reau I aro ki te we te reo, ka reau I aro, you know, ki aua ahuatanga. Ai, no reira taku reo, he ara reo, he ahua, he mutu, he re ahua rere ke. No te kāngo tuku reo, engari, no te whare wānanga, no oku mātua.
Oh, ka pai, ka pai. And, ai, moio, tuku I tino heo ngā whānau o te wararapa nei, mahi pēnā ai, e u nei ki te reo Māori ki te kāinga, e nei tau kua hipa. Tuku I tino heo ngā whānau, mahi pēnā ai, engari, katika, kua, ka taia I nai nei te kite I e rā hua, I e rā mahi, māro anō tonu nei kia ū ki tērā ki te kāinga I roto I tēnei ao huruhuri you know, nā rātou me ngā whakaaro rangatira I mahi ai rātou you know, ko tipu anō he reanga ke raro ia tāua ki roto I tēnā āhuatanga ko toko maha ngā whare pēnā ai nai nei ko te reo Māori te reo tuatahi ki tō rātou whare. Nā, ka pērā hoki ai. E mohe o nei, hara I te mea, you know, ko te kura anake, ko te kohanga anake e ako ana. Ko te rau ngā whakatauki, you know, tangata e tuana ki te marae, nā tērā kōrero, nā, e ako ana ki te kāinga. He mea anō, ki te kite I aua hua, I ngā hua o ērā mahi o tāua nei mātua, kia pēnei ai. You know, kia noho pēnei ai te kōrero Māori, ki tēnei o ngā ipurangi, ki tēnei o ngā hōtaka. Nā, me te whakaaro hoki ki ana mata, he ā ngā taumata anō, you know, kua whā te kau tau, tēnei mea te reo Māori e timata anō o I timata anō ki roto I ngā kohanga. Nā reira, taku pātai whakamutunga, he kōrero ou mō ki te hunga rangatahi o Ngāti Moe, o tātou nei o te wararapa?
Ai, hoa, e rua pea aku kōrero. Ka tōia mai ēnei whakatau āki nā ēnei kākā wahanui o Kapawai o te wararapa. Koetahi ka ki nā apirana ēnei kupu, engari I roto I ngā tuhinga. E ai ki ngā tuhinga nā tamahau ke ēnei kupu, tamahau mahupuku. Ko te moana, ko te mātauranga te Pākehā, he moana, te mātauranga, te Māori, he moana anō. Kei rei, ko te wāhi e whakawhiti ai o moana e rua, te wāhi e hono ai o moana e rua. Kei reira, nā ika nui hei kai mā tātou, ka pū te rūha, ka hau te rangatahi. Reira, koe rā te tahi o ngā tino whakatau āki a tamahau, e āki ana I a tātou, kia mau ki ngā mātauranga, au tātou tipuna, tātou Māoritanga, nā ki whakamahia, nā tāpetope whakamahia, nā ahuatanga o te ao Pākehā, hei painga mō tātou iwi. Ko te mea tuarua, he kei runga, ko tuhia ki runga ki te toka whakamaumahara hoanirangi te kaiwahua. Pēnei ana, he hanga e puana ki tēnei horopaki e noho nei tātou. Me tēnei, me nā mahi takahi a te Māori e haere ana I ēnei wāna I roto I ngā horopaki o te kāwanatanga. Pēnei ana, e matahi ana, e matāra. Nō reira koe rā taku ai koe rātaku te kōrero ki te hangarangatai e hoama kia mau ki o tātou ngā tauranga whakamahia ngā mā tauranga te Pākehā he pāna mō tātou kia tūkotahi engari kia mātāra. Kia ora.
Kia ora. Kia ora. Tēnā koe, Hiriwini. me te mihi hoki, ka tika. Kia o mātua. Kia mātua paora. Me taku ki te hoki, you know, te pai hoki, te kite i a kōrua, ki ngā kaupapa maha, o tātou o te wairarapa, nā reira, ki tēnei kaupapa hoki, i rangatira, ai mātou i a koe, ki tēnei, i o kōrero, i o whakatipuranga hoki ki roto i tēnei ao tātou, kia hono ai tēnei kōrero, kia Ngāti Papo Aima, Ngāti Papo Aima, Ngāti Moe, ko ngā hapu katoa. Kaua mo te wairarapa anake, engari ai, ka tika. Mo te hunga e whakarongo ana ki tēnei, o ngā hōtaka. Nui ngā mātauranga ko puta nei ia koe. Hei, kai mā tātou. Anā, kia mau. Ai, i enei kōrero. E nei mātauranga. Nā, kia kōrere tonu ai, kia o mātou nei te hunga rangatahi, kia rātou te hunga rangatahi, kia mōheo nei, nā, tō tātou nei marae a papo ai, e tū tonu nei, ākoa te aha, i roto i tōna ahu o ruatanga, kā tika, me ngā kōrero mīharo katoa, nā reira, e te rangatira Hiriwini. Tēnei te mihi ki a koe e hoa, e tai mai nei ki roto i a mātou. Nā reira, tēnā koe e hoa.
Kia ora e hoa, kanu te mihi.
Ka pai. Rawe. Oh, well, tēnā tātou, me nui tēnei, hei whakakapi tō tātou nei kōrero, ka tika, he waiata, whakakapi. Nā reira, whakarongo mai ki tēnei, ko te mea katoa o pine pine te kura, anei.
Pine pine te kura, hau te kura, whanake te kura, rahoi o warua, ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura o tawhiti ngā tū hae pō. Nui a rangi e tūnei. piti, te kainoti hika hika, te kainoti ato tipuna atura, i haere ai te rei nui au, ka hika i tona ahi, ki mihia e kura, ko tu matere te umu, ka hoki ngā tei ki te au, ka e atura ngā nui, he mata. Kia mate, nga te mau whai whai a hoki rā I manene ai te ara Ka mate ko nge nge Ka mani a ka paheke Ko te mata mata ki te tua Hue mākutu mai rā Ko ta mai ri a ki na te rangi Te heke ngā orangi Ko ta ramuru anake Kaha mai rā e kai o mātā Ki te kohu e tātāo I waho te moana O tō kaha puku Ko maunu ngā rāra Ko whare rā uaru He nā tāu ai wai ho I o tai urera Ko tā kopa I te rangi Ko te ara tō tāra Karo karo I te tātui o tō taringa ki are are ae Mo te haka rongo ake ki ngā ki mai A tō tipuna a noho atu He maka maka mai rā No tāu ana ke te are atu rā Ngā te mate ngā o hine rā Kei tū rā mati a a Oi mā taki taki nā
Kārawe, te reo o ngā waiata, tūturu as, me ngā mihi hoki, hei whakamutunga, kia hereweni, e rangatira ai tō tātēnei kaupapa, ki roto I wāna kōrero, ana mōhiotanga, nā reira, ka tika me tuku mihi ki āia I tēnei wā. Hei oi, ko tātou tēnā, e hoanga, tēnā koutou, e whakarongo mai nei, piri tonu mai, ki tēnei ki a Aero FM 92.7 o tī rā, hei tērā wiki ka tū mai anō te tahi o mātou o te hunga kahurangi ko Amber tēnā e whakātū mai ana, e kōrero mai ana I ōna mōhiotanga I ōna mātauranga I ōna kaupapa ki runga I a ngai tātou, nō reira tēnā koutou, tēnā koutou tēnā tātou katoa